zagarara imbere ye naso ninzaba afite ntabwo banamba nta n'ikimwaro yatamuhangara mu maso mutumbire icyo gihe sinzaborozwa n'umubabaro ahubwo ndicwa n'umunezero gusa gusa icyo ni igitsiko umutima wanjye nkumbuye kuzabayo voya ndeka wa mubiri we ndeka wa siwe badayimoni nka meja ni munyihorere namara maje kugenda sinzabagarutsi Zambagira ibibyibushye azamano ku mbuto imizabibu kandazasukira kuri ya vino nshyanyo mubwami bwe nzaba nambaye kudapfa nk'umwambaro ndetse azanyambikira ikamba ry'izahabu juru rizanyuma azanamba now